Vikrafide Digre Galadesh.
It's your boy MK on the beat.
Niko club ni meduna na ye. Mauredi ziko mob Galadesh. Niko ganja zimeshika mashash. Huyo diva na daikashash. Niko club ni meduna na ye. Mauredi ziko mob Galadesh. Niko ganja zimeshika mashash. Huyo diva na daikashash. Goody Galadesh. Diva Galadesh. Goody Galadesh. Diva Galadesh. Niko fiti bandi nyunde kanti. New Zealandis kambo dandi. Ziko islandi chakifa adi. Mimu andi nimeshibandi. Iyo ngoma fiti si uche somondi. Niko jaba nikilosi ukoli. Na mavaizi tachapo na uyogodi. Anapenda kustaki ukokoti. Ana manoti zimejakoti. Ziko mop anafunga na bamba deji. Na mademu anafota ukoloji. Utashindo kwa niendi elodi. Ukipenda si udansi ohodi. Nina demfidiga na itwa loli. Anapenda vitu kali na misi afodi. Umejaza na kifuwa ni kama doli. Tumbo kubwa na ushibi ni kama poti. Si ukam ni kubless niko na oli. Niko finally feel all my body. Sina stress this month nilipa kodi. Ukitaka sidanganyi ulizala. Uko magadi, hakuna foodi. Shida kubwa ni kuku, kuna baridi. Otherwise, tutamind iyo soti. Chakikaini, siku mindi. Kila time, kanapenda kula mindi. Kaogopi kuchomeka izo maini. Nika guide, kazi kwenandi. Tuki blush, tutapigwa izo warranty. Niko club, nimeduna na ye. Mauredi ziko mob Galadesh. Niko ganja zimeshika mashash. Huyo diva na daikash. Niko club ni medunda na ye. Mauredi ziko mob Galadesh. Niko ganja zimeshika mashash. Huyo diva na daikashash. Goody Galadesh. Diva Galadesh. Goody Galadesh. Diva Galadesh. Niko pain ni megain is a treaty. Nime fail on a hem nitakupa day. Chaki ace you train as a karate. Unga be utashindwa utakopa day. Na machezi takuom na mafarare. Sina die na jidai minataka fail. Siukai kwenye wewe ndio biggie slay. Nime train nime nyoro of your kamare. Weni gay pigatero kama zamaze. Big jobs nime do za makadike. Nime fanya uko sana adime. Lava ga what is a supime. Wait. Niko club ni meduna na ye. Mauredi ziko mob Galadesh. Niko ganja zimeshika mashash. Huyo diva na daikashash. Niko club ni meduna na ye. Mauredi ziko mob Galadesh. Niko ganja zimeshika mashash. Huyo diva na daikashash. Goody Galadesh. Diva Galadesh. Goody Galadesh. Diva Galadesh.